magician. I'm Ozil.
Eyo Kayaz.
Na yenga na kwatamu chino techichari chiteso nine chibuzo chine tolo denga chiseso ozambu tobi yagala lulimi choro mazima gworu kwogeze chejo sagala kati kumala na bude bunji ngatensonga ojimanyi bulungi nakalungi aampuliriza bulungi olumukale ntero kuba mune
bino byekubuza seunza obwomubunzi tira mu nyumba oli wansubiza nze nenesunga nkoyo kutereza nge nyumba
na kwatamu obantamide lavu ye mpuba nkwate mwawo kuba byona kuwadde lwakyoniza ninyemu kukigere oba kale ebyokukwata mutu bireke ngamba ninyemu kukigere oba kale ebyokukwata mutu bireke nawe ngamba kati nkwate ludawa omubiri gwo gusumbuwa oli mulungi okukamala kyovola bolumufuwa woluwa koyo kusikango muguwa kusonga kyenda baeta yanguwa guno mukwano gwa bbuba gutambula bwotalipira
eyo gyempitayita bangi bakunyumyako nti omukwano gwo guwoma kwaba bagulyako sembera wano niyenze kwate muti watoto we tuddaye wakati yanze sule mukifuba
nakalungi ayirina bagala kufa kimanye bono basinga oyo palapase bebakugamba byakijinga bali mukatemba weva mukusaaga wagala kufa gweno tolira bambino
byenkubuuza seunza obwomubunzi tira mu nyumba
oli wansubiza nze nenesunga nkoyo kutere zange nyumba
atemuza na kwatamu obantamide lavu ye mpuba nkwate mwawo kuba byona nkuwadde lwakyo ninza
ninyemu kukigere oba kale ebyokukwata mutu bireke ngamba ninyemu kukigere oba kale ebyokukwata mutu bireke nawe ngamba chino techichari chiteso nine chibuzo chine tolo denga chiseso ozambu tobi yagala lulimi choro mazima gworu kwogeze chejo osagala kati kumala na bude bunji ngatensonga ojimanyi bulungi
nakalungi aampuliriza bulungi olumukale ntero kuba mune kusimi
bangi bakunyumyako nti omukwano gwo kuwoma kwaba bagulyako sembera wano niyenze kwate muki watoto we tuddaye wakati yanze sule mukifuba
nakalungi ayirina bagala kufa kimanyi bono basinga oyo palapase bebakugamba byakijinga bali mukatemba weva mukusaaga wagala kufa gweno tolira bamiranga
byenkubuuza seunza obwomubunzi tira mu nyumba
oli wansubiza nze nenesunga nkoyo kutereza nge nyumba
atembuuza na kwatamu obantamide lavu ye mpuba nkwate mwawo kuba byona nkuwadde lwakyo ninza
ninyemu kukigere oba kale ebyokukwata mutu bireke ngamba ninyemu kukigere oba kale ebyokukwata mutu bireke nawe ngamba